Wacha kununa, mbona kununa katika. Wacha kunu, wacha kununa. Wacha kununa, mbona kununa katika. Wacha kunu, wacha kununa.
She be ene simi jilora. Un kilo de ton en pari wo. Baby mi joto va je mwe wo. Asomoro mo koro la wa. Mono biyo mono sala. Eni jijo lu mon godun.
Aye. Washanari. 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 Aye. Washanari. Washanari.
Kendia, kufurahia, natokea tulewe. Ni weekendia, kufurahia, natokea tulewe.
Ashabito sami di maga, oni kwe kijimata. Asabise na yubi madam, oni kwe kinimata. Ayo mafu kankan, majoto balu kankan. Ayo mafu kankan. Show my jot in balu kongong.
Aye, washanari. 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 Aye, washanari. 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 Aye.
My Avenger Superwoman. Follow me my cocaine, I gave me sorry big. Nobody touching my killer.